waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Sida lagu qoray warbixin warbaahinta fairfax ay ka soo xigatay ilo aan la magacaabin, dowladda federaalka ayaa qorsheynaysa inay abuurto wasaarad ballaaran oo la mid a wasaaradda ammaanka gudaha ee dalka Mareykanka uu leeyahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hindisidda wasaaraddan weyn ay hoos tegi doonaan hay-adda sirdoonka gudaha asia loo yaqaano booliska federaalka iyo ciidanka xuduudaha iyo qaar kale. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull oo Indonesia booqasho ku jooga ayaa diiday inuu arrintani ka hadlo. Fiiri, anigu ma aan doonayo inaan ka hadlo arrimahaas maamulka. Wararka laysla dhex marayo ee arrimaha maamulka ku saabsan ma doonayo inaan ka sii hadlo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hindisahan hay-adda sirdoonka gudaha ee asia laga wareejin doono wasaaradda xeer ilaaliyaha guud oo lagu dari doono hay-ado kale, lana hoos geyn doono wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka. Dhowr wasiir oo ka tirsan dowladda ayaa ra-iisul wasaaraha ku raacay oo ku tilmaamay wararkan kuwo iska mala awaal ah. Laakiin fikraddan ayaa waxaa taageersan Jim Molan oo horey u ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Australia, qaybna ka soo qaatay ciidankii isbahaysiga ee dalka Ciraaq galay 2003.
It's a very logical thing. When you think of how the threat to all countries in the world, the terrorist threat to all countries.
Waa arrin aad macquul u ah markaad eegto khatarta haysata dalalka adduunka oo dhan. Khatarta argagixiso way isbedeshay, qaabka khatartu tahay way isbedeshay, inta ay la-eg tahayna way isbedeshay, sida xataa ay u casriyeysan yihiin way isbedeleen. Marka inkastoo hawl fiican aanu hadda qabannay, haddana waa inaanu mustaqbalka ka sii fakarno, ayuu yiri Moulan. Jeneraalkan howlgabka ayaa sidoo kale doorashadii u dambeysay ahaa musharax ee sanadka u taagan oo markaasi u sharxana xisbiga liberaalka, laakiin aan ku guuleysan kursigii u taagnaa. Ra-iisul wasaarihii hore Tony Abbott ayaa u magacaabay inuu noqdo ergey gaara oo ka shaqeeya siyaasadaha ka hortagga magangelidoonka badda ku yimaada, isagoo qayb ka ah howlgalka difaaca xadka. Mr Moulan ayaa sheegay in Australia ay howl fiican qabatay oo ay ka fakatay ama ka badbaaday in weerar weyn oo argagixiso uu ka dhaco sidii lagu arkay Mareykanka iyo dalalka Yurub, laakiin wuxuu ka digay in laysdhigto.
We've got a choice. We can either plan this well, implement it well.
Waxaan kala dooran karnaa inaan si fiican u qorshayno oo si fiican u fulinno innagoo isticmaalayna dadkeenna maskaxda leh, ama waxaan sugi karnaa inta ay nagu dhacayso weerar la mida kii September 11 ee dalka Mareykanka. Mareykanka ayaa isku daray 22 hay-adood oo isugu geeyey wasaaradda ammaanka gudaha ama Homeland Security Department kadib weerarkii September 11 ee 2011. Ujeeddadu waxay ahayd in la kordhiyo wadaagga xagga sirdoonka ee u dhexeeya hay-adaha kala duwan. Laakiin aan Ali oo ka tirsan xisbiga Laybarka ayaa su'aal ka keentay inay jiraan dhibaatooyin haddaba ay hay-adaha Australiaanka ee sirdoonka ay wadaagaan. Waxay sheegtay in wasaarad ballaaran oo ammaan ah ay u badan tahay inay noqoto mid wax walba qarisa oo la xisaabtankeedu yaraado.
Well, it certainly won't become more transparent, but that culture of opaqueness that we're currently seeing and that we currently have with
runtii ma noqon doonto mid aad u daahfuran, laakiin dahaarka iyo qarsoodiga hadda aan aragno oo aanu ka aragno wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka iyo hay-adaha kale oo ka shaqeeya la dagaalanka argagixisada, anigu waxaan isleeyahay way sii ballaaranaysaa arrintaasi haddii hay-adahaas oo dhan hal meel laysugu geeyo. Ka hor intaysan gelin baarlamaanka, Dr Aan Ali waxay bare ka ahayd jaamacad iyadoo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada. 2015 waxay kala talisay dowladda Mareykanka sida looga hortegi lahaa xagjirka dagaal doonka. Waxay sheegtay in dowladihii Kevin Rudd iyo Tony Abbott inay ka fakareen dibuhabeyn lagu sameeyo hay-adaha dowladda federaalka iyadoo loo ekey siinayo lana raacayo wasaaradda ammaanka gudaha ee dalka Mareykanka, laakiin labadaas dowladood midkoodna ma aysan ku dhaqaaqin arrintaasi.
A new big agency similar to a Department of Homeland Security would likely be less responsive and less agile because think about it.
Hay-ad weyn oo cusub oo la mid a wasaaradda ammaanka gudaha ee Mareykanka uma badna inay noqoto mid firfircoon oo jawaab degdeg ah bixisa, sababtoo ah ka fikiraadba wasaaradaha waaweyn waxay inta badan noqdaan kuwo maamulayaal badan leh oo go'aamada meelo kala duwan laga gaaro. Dowladdii abad dib u eegid ay ku samaysay hay-adaha la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa ka dhashay aasaasidda xafiiska isuduwaha la dagaalanka argagixisada. Isuduwaha ayaa loola jeedaa inuu dusha kala socdo wadaagga sirdoonka iyo macluumaadka ee hay-adaha ammaanka dalka. Dowladda Temple ayaa hadda iyadu wada dib u gaarayada. Scott Ryan oo ah senator liberaalka ka tirsan ayaa sheegay in dowladdu sugayso in warbixin loo keeno ka hor inta aysan wax isbeddel samayn.
I'm not going to add to the speculation that's in this morning's press. I mean, the Prime Minister's commissioned a review. That review will come forward when it's complete. But it is important.
Ma doonayo inaan ku tiri ku teenta saaka warbaahinta ku qoran wax ku sii daro. Ra'iisul wasaaraha ayaa dib u eegid amray. Wixii ka soo baxana waa la soo gudbin doonaa, laakiin waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo sida waxtar ay u yihiin hay-adaheena ammaanka iyo kuwa sirdoonku. Waa arrin feejignaan ah, sidoo kalena iskaashi fiican ayaa ka dhexeeya.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.